Etini be studio Kalangu yande joy no witori minta sapo e joy nani habaruji e fulfulde. Kori jam woni mon le ko e kibaruji hande en kalando filla ko darto sariya noddi taggol sariya neddo lati do kalodo inde bibbe leeto en zender sariya o wadama hala mako yahan wurto wo joy lewru december dartondu enda. CSC woni fedde leydi Niger hawjinde filla ko darto mojjintingol kanyo hoggol kabaruji e leydi enda be ngadi hawrunde mabbe do heñare hawrinde jiatna do filo television jamani ko wite TNT e kullantarje godde on nanandu e le kibaruji di yawtare men pinno studio kalango hande na dara filla dum woni nafaka ko himbe gonno kebanadu kono ko himbe gonno njia e do filo jangol dewte bindade leede men Afrique en pam wan dum le yawtare jalla Mariama Kenda ko di janhirte modon habaruji fulfulde Soumana Amadou Janganta nani won tiri ono neddo latido nangano do do fila ko darto dur duggol e lawo lamdo cede goltire 2018 ton enda zender mbietedo Yahaya Badamasi o wadnana ma sariya o sakitama noddi tama noddi tugongol du konda sariya wadama hande to enda zender ko dum wadadu konda wi ama hala makko ka endan timmode mun o fam wan dum joy lewru december ko warto dum mbietedo faande ni Amadou Dankori goto e fawar jondu konda ni hono bandira makko hala ni en do fi o enda noy wonno dum wontiri sabo wi jote wala e sariyo
le dossier Badamasi
sereji kite Badamasi juuji on yewti nake di fa wi'i wala gacce de onan girte amma procureur kan yami idarite dum du waddi ko kite den gadda do ko watta kite jofol makko den kele jo lewru decembre min nanoto ko juuji suudu kite mawnu duwi oyta o tumira kana hubude hite murtere der leydi do tumol goldu juuji arano on wi'i kan hi ay fu gacce de onan girte e lawol goldu de Allah jabi o nangataake o yofete ni non gam miden andi ko wala gacce de o wadi golle makko ni o wadi latol la didi deuter lamu leedi hukkilawu e gade miden koli du cuude kite leedi
nani wonteri kenyang on nanino habaru do fila ko darto datol ko darto talki on cubaake leedi men Niger datol jeetati ko halno e do fi kando subede mo hana subede hande en gartan do sappo e didabol kalawol do fila ko darto fedde hawjende cubaake wetende seni dum waddi ko faware jondu konda on nanan yewtere nde Habibu Garba yewtiti e faware jondu konda ni hon neddo goto jogido andal sanne e do fi o endan honno lati du konda no jodi toyete tulon leydi France enen kettini
denino hida hedoran futo tawe der golle fedde de tawedu do jonde hore mayre mido milako no hani himbe partiji tawabe der mayre fu itte to accedu partiji juude mu en tawe der golle mayre tawte ba partiji di himbe mu en no bawi acce nata der kawride mayre sai wakkati cubaki wona no wadi anono datol sappo didi dewter cubaki wi iri dum ko parti fu hidi neddo mu tawe der kawride mayre to ada dongal neddo dundu ba himbe majje no tawa der be gala ko be bi'a denne ko hedoran hedoran fu juwa der golle fedde hawjini cubaki gado teki der leedi seni juude partiji itte der sigila golle mayre e ardangal mayre
Owen Bashir Ahmad noni jodi to endan leedi Toulon to endan Toulon leedi France kaldo fila ko darto on patakeji leedi men Niger noni wantiri hawrinde ilu atalato enna fuddama do fila ko darto jonde jang kany en denagu dum du konda ni leed Afrique do endam dum waddini ko faware jondu konda le hawrinde enna horjo leedi Senegal Macky Sall haali to enna Dakar ron hawrinde on wada o wi se jewama har fila ko darto oni kan won fedde duniya wonde no hawji duniyaru do fila ko darto dena kany jeccino jonde jang e leede o kulle den na hejireno wodir se jewama leedi RDC Congo dubi ko to chapande jeego ni ko e gonto endan kan woni subaka Allah fukule de ndan ngalaano watno himbe jirri dum du kondan du o waddi filla Mali kanye Central Africa fu Macky Sall o wi nane hunde na han yewtine woda do filla ko darto golleji fawar jondu kodda oni e der led Afrique jonde jam dum wonno ko AFP federal France ko habaruji wurtini noni faande habaruji ni on kettini faano woddo endan ni no tawa fawar jondu kondam CSC kam woni fedde leydi Niger hawjinde filla mojjintengol habaruji kando wadi hawrinde mudum do heñare sembe no hawrinde du ndartina filla noto ko tawe be mojjini yaade e kulantareji daroje television jaman ko betete TNT on enda kanyu e fedde hawjinde golle mudum nani ko faane seyni Ayouba Kaka goto ngaddo habaruji CSC o enda halani bandi meru kayatu Adraman
fedde leydi Niger hawjinde wurtirgol kulle kam hawjoyi to filla televisioji jamani ko wiite TNT hawtade e cuuɗi habaru ɗin fuu. Iɗum ɗon e ƴewtinede woɗi min kollan ko min jii doɗati capanɗe tati ko tawa nder mum ɗin. Kano wakkati televisioji jamani ɗin puɗɗi gollude wala fuu television tawdeteɗo wuddu ko gollata ko hoore mum nder nokkure mum. Fedde hawjinde wurtirgol televisioji jamani ɗin hawjotoɗum. Ko waɗi miɗen jiɗi ɗum yawa noonni ngam suudu hawjindu moƴƴinol e hokkugol habaruji ndu no woodi talkuru golle nder laawol gollidol e televisioji jamani ɗum. Ɗum du talkiɗe jiɗa kena holle wakkati kawrital minisiriɓe ngal ɗum tabintine dow ko yaawi.
Gam batte moƴƴingol gallure ñemey ɗum waddi ko hooreɓe enɗan joƴƴini hono ko wiyete i ñala. Gam batte Allah e himɓe tawi se maati kulle goɗɗe no wawi noddude ɗon enɗan ko wala joɓol hunde fuu heɓa haala ko yi ɗum enɗan. Ɗum waddi ko fahande ni bandimin goto mbite Rukayatu Abdourahmane yeeyi to enɗan o yewde mbite Ibrahim Tidiani laatiɗo haala ni wonoi ɗum yartu.
Lamba o min accantana ɗum na polisiji golloɗi jemma ɗi nder ñalawma miɗen keɓa waddoɓe boytali sappo e joyo yaade nogayi. Ɗum du nimɓe ittoɓe ndiyele ñegeje nder jemma ɓeno. Kadi miɗen gaddane boytali loreji kiɗɗi boppeteɗi no cukka laabi ɗen. Miɗen nodde farfilla dabbaji jofaɗi no jiiloɗi bangere desebo. Wakkati fu a tawan nder nokkuje gon ndiyele ñegeje no wecciti ndenne a yi ɓe kumnayi ɓi leydako maɓɓe. Ɗiɗaɓe ngel bangere liberté bangere gam kalidu nimɓe no noddami. Miɗen nilda nimɓe amin e gaɗɗonoydeɓe tindinol. Minen min noddata neɗɗo min jatanana leynokkure nden e ƴewoyde min binda ɗerol e hokkudegol mairie mawɗo kan hawjoto do fimaccu.
Lamba ondu kan woni ko kalame joni nayyi tati tati e nayi. Sa a noddi ɗon a yoɓata fe hunde woɗi inde ma du haaltake nane. Non ni fawari jondu konna ele habaruji ɗin tawa du har filla kon darto hono habaruji kon no yilole internet. Kon darto horaku hono fande l'école mawɗo gonto e nda hono marani mbiyete université ɗan dikko ɗan kolodo noon ni wiyama hoorejo e ndan hono suɓama ni wattirama ni e ndan. Ɗum du konna wiya hawrinde jangguinoɓe enda wiyetede SNES kam woni ko hooji ɗum. Jonno ɓe mbi ɗum fewre noon fa ko laaɓi tar. Ɗum waddi ko subako enɗan bandimi Gungu Mouhamadou Nantani noddi secrétaire général hono syndicat mabɓe SNES on mbiteɗo Nabala Addare haalanimo fiyo.
Les négociations sont en cours.
Joɗa haale on no e hoore mum nder laabi adeteɗi ɗi fuudu wala laawolgol juuɗe minen jannginoɓe mawɓe liigotoɓe ande tawte nder mum. Laabi du kewɗi adoyte nder joɗe haale o. Tawaɓe nder joɗe haale o du nder majji tawi koto ada laabi ƴewan ɗimin ngam heɓude mosola saɗormaji amin. Misali yarude yeeso cuɓaki ardoytoɓe université dandiko dankolodumo maradi e hokkudemi hakkeji amin gom imin tokkata gomnati. Lewru ni ko joɗa haale o no waɗi. Gomnati e fedde amin fuu kokkaka laawol wanginde ko haala nder joɗa haale o. Seni tawaɓe caka fedde amin e gomnati ndenne ko wi'a ɗum hana gonga ngam ɗum waɗiraka no hanira. Hana du wi'aɓe andina himɓe burtini haalaji ɗi.
To enda gades ko watto no dewte ballifaɗe ujunaji sappo kañum on ko hokka yaare to ene cuuɗi to dewte resete suudu fina taba e sukaɓe to fijoji gatte agades kañum hawtade e suudu France won to enda agades. Ɗum du konɗan ni hono fedde leydi Belgique goɗon kañum woni ko waddi mballakka enɗan. Ardiɗo batu on kam wonno fa hande mbiyeteɗo Ibrahim Manzo Diallo jeyɗo Ayir Info nani ko haalni himɓe dow majju kanko DJ Sara FM.
Vu que nous sommes
der Niger sembe jande sami hande ɗum waɗi komin aadi ɓeydude sembe nokkuɗe cuuɗi jande ɗi région Agadez. Min jaari dewte ujunaji jeegom nder suudu jande to commune Ader Bissinat ko jangoɓe collège e lycée ɓen. Nde min gari ɗo Agadez e hokkude dewte ujunaji nayi sukaɓe jangoɓe akumoli. Alliance Française du dewte ujunaji ɗiɗi e keme joyi min jarani suudu jande maɓɓe. E fa hande min kokki dewte ujunaji ɗiɗi jangirde collège et lycée de Moussinat kamɓe masiniji ordinateur ɗiɗi. Hedde suudu to fijo fina tawa watte ɗon du min addake e yarude dewte ujunaji ɗiɗi sukaɓe amin keɓa ko jangiri.
nani fa hande mbiyetedo Haman Isaka kanyum won puddude yaadu e koydum juudo en nyeme yaadu Zender gam batte yaade nokku fu yottinde hono kibar jonde jam kanyum e denaku kanko Haman Isaka enda ni o dilli do enda nyeme ilum wonje lew October ndu enda o mo mila du kono sappo jet lew December o yottete na Zender forre e fijo mangongo leydi Niger ko watte ton hikka nenne ne ka dum waddi ko min noddi mo e chalalol min kebbi mo du hono Alamin Wasaka himmo o halani dum dum saabi ko on wad jahangal.
L'objectif de cette version.
Ya du ngombe do wala ndu endang wallahi ngombe do non e do fi jonde jam e firtugol ko himbe andina dum en nafaka jonde jam kanyu e wonju tuggol jikkuji mudum tewtol yaadu yeso duumin taba mi yotta kina sappo lewru tay jokkayi keddi ko watte fu sigila am fagasi himbe wadobe kollobe fu indama hikka o mi wadi sigila mawdo ko watto ko dum fondito faami jojjini jaati himbe ton enen domobe garul am tamida halde e horejo Zender Sabo o wakkati fu hande mi tawa bernim gawre se Allah jabi du do so won ko balwal dum wonna hanki woni ko kanko Haman Isaka o walto en dan doso ciagal majun har fina ko darto sembe dingol en dan kanyo ciodon en da hakkube be leydi Niger dum waddi ko maire commune mo Arlit waddi fille ko darto den dori duro fina taba be gatti du kuppu gam batte duro be en dan keba nene region fu hokki didon didon be en da kay gon ko je den doito en sappo en jeegom jonkay ni sembe en mi wa hekketno Alhaji Mawli Abdurrahmani maire mo Arlit ko halani gongo Muhammad dan tani do fi o
dun tawa kenana e beedude sembindide lenyako ciagal kisaaki ngadaaki durwo fijo pirtol balli non ko teddina sanne der leydi Niger de min kali wiide gandume wadi komin cegeli taako durwo e wattude kopo gamni duro ko pilaaki labi dun de worre watte le hitande durwo bendo illube kantuno durwo leede yasim be jaata e durwoide kanon no hani region fu sigilo durwo bande worre non der lewru ko tawe durwo be ben njodo wuroji mu'e durwobe sappo e jeegon juwobe der regionji leji den fu patata to durwo go region fu durwobe dido yarta wana cede ko watta dun jewte gam beedude sembindide en danno miden jidi regionji den fu e kitok fadde durwo go no wara
fina tawa jamu e cellal fijoji pirtor balli e golleji
nyande fu do studio kalangu yewtere pindinon
yute altinere fayade aljumare e dengal bellare yande joy e mintaji sappo e didi e fulfulde yande joy mintaji noga e jeddi hausan kore yande joy e mintaji chapanna e didi e germare yande joy e mintaji chapande joy e jeddi kerol jeddirnde fu e francire yande jegom e mintaji sappo e didi
studio kalangu yadu leydi Niger
hande jeddi lewru novembre nyalande non ko itta dubi noga e jeegon ni endan ko do fila ko darto walli fagol e windugol dewteleede men afrique do endan dum waddi ko faande pawa kan wonno fedde hawjinde fila ko darto windobe leede men afrique e lunko be cingono itta temel jene chapande jene didi e be do be golla sanne hikka be koyan do fila democratie bindol dewte kanyu e laamu dum wonno ko jalla marema kenda landi himbe heba keben paamen noy wonno dum woni dum wada nafaka
4e place
Per classe nay hante fobe berve tawden handen to Rashid Lawan jangino Faransire tawano jangino sukabe be min yamimo o jaba kemi ko dewta tariki leede Afrique na bi en leede bale no tawa der ko janginte bani ko tefobe bak de buri na fudi
min kokki dimma golle ko wada do bindi dewte ko windobe Afrique ngadi misali ko Saidou Badian ko nate Mariama Ba denne idon handi hitande fu dewte bindade den time gam no wawi latade ko be jangi dum waddete wakati cewteru
va tombe
nana firdaus adama tefo berve hikkan o wi'i ko jangol irdewte den no welimo sanne illa o mo famdi o fuddi jangude de nafimo du
la lecture c'est très
jangugol dewte hunde non ko wodi sanne wodi mi do janga dewte kewde e Côte d'Ivoire mo Abdallah Atim kambe dewte Niger mido janga du fahan dewte taleji e ko nandi hemu
chose de ce genre là
aisa nuhu der classe nana firdaus kandu tawa o wi'i ko higira ko makko e nana firdaus ni watti jangol dewte de der berde mum
avant je ne lisais pas
den no mi janga tanu dewte bindade sanne na ko wakati kawrumi e nana firdaus mo jangi dammi classe 3e ko pudumi jangugol dewte bandirabe an yida jangugol dewte de wuro du mi eta mawnirabe an no janga do
anono fura Ali Husseini balliro kawjido de sirde dewte Franco halirane min dun dewte bindade do tariki e burna himbe Afrique no kebo do sanne de resirde dewte Franco amma mawbe kan en buri jangude de
on kat min godana dewte bindade ko Afrika ujinaje naye e kemijoy min kiseke min dari mawbe garta yamami dewte bindade himbe Afrika ko heidi be jamtame
de nouveauté
hanono Adamu Ide binde o dewte gom der leydi meden do haliri dum sukabe ummatore leydi meden hakkilo mu en kuybitaaki sanne har jande dewte Allah e garki internet e telefonaji handen di dum du wadi ko mo yama sarobe kollita su kabe mu en ko watta be nati jande dewte
den bi am assalamu alaikum balanta jamwali